shalako Logu tetana Umamu tema tingene ekumbini Ndicela mandla kuwe Ndicela mandla kuwe Andasu pendula kanjani Andasu cekwa kanjani Mhlambi mandiqale ndithi kuwe Awethu osemazulwini Malbathwe ngobungcwele igama lakho Umkumkani bakho mabufike And yakho mayenziwe emhlabeni njengoba isenziwe ezulwini makube njalo nakwisimo sam bawoxalelahlwa nguwe andazi nobheka phi na ungayeki mtshaba
Oh, my man.